Worldwide music.
Zambia, Zaru.
No other than
Heroes.
Kademo made this.
Wem kumanya. Tuntulu fefio mfwisa Nankashi yobe alomfo kwisa Fuma pase shechi nkwesa Nebondi kapondo ubwa fiamo na njakushi Inapo niti michensera Na denjevo kwa titamu sensera Kakushi mbo mchichi ukasensera Nebondi buteko ubwa fiamo na njakusha Mwila njakusha Ubwa fiamo na njakusha Mwila njakusha Problemu yenu mwila njakusha Yeka fiendo pola Hala machino chino yeka fio kafola Wesha kwa machikia yo widi ya nompola Kwa bulo kukonkonsha mubamba na mukula Mantu nagosula na sunke simo wamba Ndekwe baka kupuma na bantu baka tamba Nagosula fenga kolo kombwa Mazetu ya lengele ba musuma kolwe kumbwa Uwafia wenu murambora kaku We too much talk talk Paka na waitara kui We jole tonton kasha tuwe Nangu tukile skulu tafu We
Na ma vibes ya mbudi Bajepu imofio kayo spito nangu mochari Amesoja na maluks ya kamalo On the first nifuse kulaisi yako maikoni
Ne mkulu mjangusha tipiri Palo ne mbora kamburi pipiri Nukwe la banjangusha nge pepara Uchiri nefkansa ngura nge pepara
First of all ndi wapa ketike Imbazari yonde uma itike apa Nalami ume ya jeje banda Kwa tumanji kata msala kupa
Heavyweight Jichibi yongo tafi na iwe take your weight To feel the wife Ino type ni boss and boss Kame big man esho mutinshi mboss Bantu ulesha umbele Shende kweba tata tabesh Wimbone tia la pari waweta Mazetu ayo deka nya wet
Akotela jet under edge Winanja usha unefari gateletu Ilambo na pepa pureti Pari waweti winstande leti Neche pakuzi Mukati ni wa mukaramba Kaporo na jointi ni waza mukaramba Mariame chivele shimeno tumiranga Mufa
Kipi kuchuzo chanu nda mwoneka holi Kasama suti naripa manga shiroli Shili wako angasha kwa ndika doli Nga nafulo nda nunga mato tuoli Livu na vapo mashiki papenda Bakale batakuwa bapati mapepepe Tunenda fishi mbini heavyweight Demi suka mutu mapepe wezi
Kura jisena kwa timu anje mudiaipa Tukanya muka pipa na vale timu kusaripa Muleke muka foku tendeka snipa Na riba hifu wa mkenja la sumu na
njanguwa Superpower tespinu kamangwa nisemu Mani mweza mwanangwa Winja mshamfini na pasi inangwa Kwa tana hota inatiboyu kaberengwa
Kutete umbe hota chimono kunjangusha Webe ni bama pota noti no kutuangusha Tete tupepekane wali na kakukushonji Kate sheshe tamuli moto kari kukutongusha
Ama postmaster pa mister watotua Tandaburwe mushkola shisanga bakotua Karabo wase kingi na leno kaletua Minilo so changa ni mpumo karundwa kutua
Shifuwa ya mano ya mumutinja Ishwe misango wanyanga kutinja Njangushenga kapepe mutinja Takuwa bifia kunzipita mwila njangusha Nzibuteko kwa bibyongo ngana izali jombo shonongo mwila njangusha Eta ipite tutimune so uichenchen temune mwila njangusha